es-tu prêt pour te tenir devant le Seigneur? Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Jésus revient et le festin de noces commencera. Quand il reviendra, tu trouveras-t-il prêt? As-tu été informé de son retour? Seras-tu prêt ou bien te tiendras-tu loin de lui? Prépare-toi car le roi, le Seigneur revient bientôt. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Jésus revient et le festin de noces commencera. Reconnais-tu les signes des temps? Qui annonce son retour? Prépare-toi pour aller à sa rencontre. Ami, verras-tu le Seigneur? Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Jésus revient et le festin des noces commencera. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Jésus revient et le festin des noces commencera. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Jésus revient et le festin des noces commencera. Nous souhaitons très cordialement la bienvenue à tous les frères et sœurs et tous les amis du monde entier qui se sont connectés à cette observation biblique de la parole avec le frère Franck. Nous sommes reconnaissants pour la parole vivante et révélée
kubw'ijambo rizima ry'Imana ryahishuwe turi kubwirwa.
Le Seigneur nous bénisse.
Imana iduhe umugisha mu gihe turi kumva ijambo ryayo, iduhane umugisha twese ubu ngubu, ivugane natwe, idutegure ku bwo kugaruka kwe kuri bugufi.
En guise d'introduction, je lis une parole de l'écriture.
Mu gutangira ndasoma
tiré d'Éphésiens.
Ijambo ryo mu byanditswe dukura mu Befeso igice cya gatatu. Uhereye ku murongo wa 14. Abefeso
chapitre 3
igice cya gatatu
verset 14.
Umurongo wa 14.
C'est pourquoi je fléchis les genoux.
Nicyo gituma mfukamira data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore ature mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo aribwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzure kugeza kukuzura kw'Imana. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ry'ibihe bidashira.
Amen.
Amen.
Nous demandons maintenant au frère Frank.
Très bien, nous n'aurons minute Frank.
Je veux aussi donner à tout le monde des salutations très très
ndashaka kuramutsa abo mwisi yose ndamutso zivuye ku mutima
reconnaissant du fond du cœur.
Turashimira Imana cyane mu burebure bw'umutima wacu kuko dushaka kugira ibi biganiro. Benshi bahamagaye cyangwa se boherereza ama imeri nzandiko mu cyumweru giheruka gishize, icyumweru cya Zurich. Twahawe umugisha bidasanzwe, ni koko dushimira Uwiteka Imana, twishimira ko mu isi hose bene data bose na bashiki bacu bose bo mu mahanga yose no mu ndimi zose bumva kandi babona ibyo Imana ikora nk'uko ijambo ryayo riri mu gihe cyacu. Uyu munsi muri make
aborder le fait que ce que nous vivons actuellement
turi buvuge
en termes de catastrophe naturelle
kubyo tubayemo muri iki gihe kubijyanye n'ibiza, hari ibintu biri kuba ahantu hose, ntabwo tuvuga gusa kwihinduka igikirere ubushyuhe bwisi, ibintu byose birahinduka, nta gikomeza kumera nk'uko cyahoze mbere. Ndetse dushobora kuvuga yuko buri gihe amagambo y'umwami wacu ngo nimubona ibyo byose bisohora muzubure imitwe yanyu murarame, kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu kugeze bugufi. Mu by'ukuri koko tugeze ku gice cya nyuma cy'ibihe by'ubuntu, dushimira Imana ubwayo iyo yatanze n'amabwiriza ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirwa amahanga yose ngo babere ubuhamya, hanyuma imperuka ibone ize. Nuko bakundwa bene bashiki bange,
un mandat divin.
Twahawe umurimo n'Imana. Ibyo kandi ni kugira ngo dushimangire ko itorero ry'isezerano rishya rigomba kuba aho ryahoze ku itangiriro. Mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ku murongo wa 42 ngo kandi bahoraga mu nyigisho z'intumwa mu masengesho bamanyagura umutsima kandi bagahora mu nyigisho z'intumwa cyangwa mu byo intumwa zigishaga. Nuko rero turebye igihe iki gihe cy'imyaka 2000 abantu bose barahabye, amatorero yose yifitiye inyigisho zabo yizera ibyo bo bishyiriye mu mahame yabo, kandi kuri ibyo dutekereje yuko hari amahame 245 yamamajwe, kandi Bibiliya ikabivuga yuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugira icyo yongera ku ijambo cyangwa se agire icyo akuramo. Ariko abantu bose by'ukuri icyo bakoze ni ukongera, ni ukugabanya. Bose bakoze ibyo bashakaga gukora, kandi bakundwa b'indezo bashiki banjye, ntabwo duca imanza, ahubwo tubivugana agahinda gakomeye, cyane cyane iyo twasomye mu myaka myinshi dusoma amateka y'itorero, tukareba n'amanama anyuranye yabaye. Impaka zaberaga muri ayo manama by'umwihariko ku bijyanye n'ubumana, ndetse hari n'igitabo kivuga by'umwihariko ku buryo bunyuranye batekereza Imana cyangwa se bayivuga, bavuga ubutatu muri ubu buryo muri buriya ubumana uko bumeze. Iyo tubitekereje ko nta na rimwe muri Bibiliya harimo ijambo ngo ubutatu, nta nshuro n'imwe havugwa abantu batatu bahoraho iteka ryose, nta n'ubwo rwose dukwiriye kubitekerezaho kuko amarira aratemba kubw'ibyo, yatemba kubw'ibyo tubitekereje. Ariko rero inshingano zacu, umurimo wacu ntabwo ari uguhagarara kuri ibyo. Ntawe tubasha gukosora, ariko Imana niyo izi abayo yonyine, kandi abayo bonyine nibo bumva bumvira ijwi ryayo. Twumvise mu ijambo ritangiza ngo kuba data biri mu ijuru no mu isi hose byose bigaruka bisubira biri ku Mana yacu iri mu ijuru ariyo data. Dukwiriye kubivuga mu buryo bwumvikana mu gihe cy'isezerano rya kera ryose havugwaga, hamamazwaga kuvuka k'umwami wacu, kandi byari iyo yari ingingo nyamukuru y'isezerano rya kera, koko ni ingingo nyamukuru ngo uri umwana wanjye nakubyaye uyu munsi. Twabivuze ku cyumweru i Zurich by'umwihariko, ndetse ku bijyanye no kuri iri sengesho rya data twese uri mu ijuru, ninde mu by'ukuri koko ushobora kuvuga ati data papa wanjye? Ninde, ni muri he torero bashobora gusenga batyo ngo data wacu uri mu ijuru? Ntago ari umwami wacu, ntago turi kuvuga mana yacu, ahubwo turi kuvuga ati data papa wacu. ni ryari twahindutse abahungu n'abakobwa b'Imana, ni kuva ryari dushobora gutangira gusenga ngo data wa twese uri mu ijuru?
Quelque chose a dû se passer.
Biba bisaba ngo haba hari ikintu cyabaye, hari ikintu cyagombye kuba,
un engendrement,
habanje kuba kubyarwa,
une nouvelle naissance,
habaho
kuvuka
bwa kabiri, hagomba kubaho abana, abahungu n'abakobwa, noneho abo akaribo bashobora gusengera Imana mu kuri no mu mwuka. Kubera iki umwami wacu yavuze ati mugomba kuvuka ubwa kabiri?
Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu.
Bitari ibyo ntimushobora kubona ubwami bw'Imana kubureba. Abahawe ubugingo buhoraho kubwo kwizera muri Yesu Kristo bonyine nibo bazabaho iteka ryose. Kandi reka twongere tubisubiremo na none.
Lorsque notre Seigneur était sur le point de monter au ciel,
igihe umwami wacu yaragiye kuzamuka mu ijuru, yaravuze ati ngiye kwa Data kandi njye ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu, ngiye kuri Data ari nayiwe So. Ni yagize isoni zo kutwita bene Se, kuko natwe twabyawe n'Umwuka Wera tuvuka ubwa kabiri kubw'ibyiringiro bizima kubw'imbaraga z'umuzuko wa Yesu Kristo wazutse mu bapfuye. Ni byanditswe, hariho imirongo myinshi byanditswe ibihamiriza isengesho ryanjye uyu munsi. Nuko abumva bose iki kibwiriza mu isi hose babasha kuvuga ukuri k'umutima wabo bamaramaje bati Data mukundwa uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Tube mu by'ukuri koko twarahindutse abana b'Imana b'ukuri. Ndongera kubisubiramo, babyawe ubwa kabiri kubw'ibyiringiro bishya, bakuba abana b'abantu, bagenda abana b'Imana. Bakunda n'abashiki banjye, uwo ni wo mutima w'ikibwiriza cyacu, ni ryo pfundo nyamukuru ry'ikibwiriza cyacu. Reka tugaruke ku murongo twavuze ngo bahoraga bashishikariraga ibyo intumwa zigisha, ngo bagumaga mu byo intumwa zigisha. Bakundwa n'abashiki banjye, reka tubivuge mu buryo bwumvikana. Mu bihe byashize Imana yakoresheje abantu babwirije ijambo kandi bakabikora mu kigero bahawe mu gihe cyabo, niko baribwirizaga baryamamazaga. Ariko nyuma y'imyaka igihumbi cy'ibihe by'umwijima, muri icyo gihe itorero rimwe niryo ryaganzaga mu isi hose, andi yose akaba atemerewe kubaho, ndetse n'abari bari muri iryo torero rya Roma, abandi bose baricwaga, ntibari bafite uburenganzira bwo kubaho. Ariko noneho nibwo haje ubugorozi bw'abantu. Ariko mbere y'ibyo habayeho ububyutse Imana yatanze. Ntago dushaka kwinjira mu mazina y'abantu n'amadini yadutse aturutse kuri ibyo, ariko reka tubivuge abo bari abagorozi bagororaga ibyo bashoboraga kugorora ibyo kuko babonaga ko mu itorero rya Roma nta nyigisho n'imwe nta n'umugenzo n'umwe ugihuye na Bibiliya nta n'ubwo ibyo turi bubitindeho ariko
non scripturaire que ce soit
bose hari inyigisho bagiye bagumamo zitari izibyanditswe habe inyigisho
nous étendrons pas sur
zumubatizo butatu cyangwa se inyigisho z'ubutatu bw'ubumana ntago turi butinde no kuri izo ngingo ariko turashaka kuvuga dutsindagira yuko ubu ngubu dukwiriye gusubira tukagaruka ku itangiriro tukabigarukaho ijana ku ijana ku nyigisho y'intumwa ku nyigisho z'intumwa kandi bakundwa bene bashi banjye turi busome imirongo mike y'ibyanditswe ivuga kuri ibyo kandi turi buvuge na mwene data Branham yuko uwo Imana yakoresheje mu buryo budasanzwe mureke nanabivuge ubu mvuge nti abandi bose bari abagorozi ariko mwene Branham we yari umuhanuzi w'ukuri wasezeranijwe w'Imana wasohoje umurimo we nibyo yatumwe nk'uko rwose ari ukuri ko byanditswe muri Malaki igice cya gatatu ku bijyanye na Yohana umubatiza yuko azabanziriza Uwiteka akamutegurira inzira dore ndenda koherereza integuza imbere yanjye mu mirongo imwe yo ibihamiriza mu isezerano rishya by'umwihariko muri Yohana igice cya mbere haranditse ngo hanyuma y'umurimo w'ubukozi ndanze hanyuma y'ubukozi bwa cyangwa umurimo wa Yohana Batiza nibwo bavuga ngo Eliya akwiriye ko kubanza kuza agatunganya byose Yohana Umubatiza yaje mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya kandi nk'uko umwami ubwe yabivuze areza ati mbese mwagiye kureba nde ubwo mwasohokaga mwagiye kureba nde mwagiye kureba umuhanuzi ndababwiza ukuri aruta cyane umuhanuzi kuko kuri Yohana ni we iri jambo ry'Uwiteka rivuga ngo dore ndaboherereza Eliya umuhanuzi bakundwa bene bashiki banjye umwami wacu yarabihamirije kubera iki kubera ko mu isezerano rya Malaki igice cya kane ikinyarwanda mu gice cya gatatu ku mirongo ya nyuma harimo amasezerano abiri yanditswe irya mbere rivuga Yohana Umubatiza ngo uwo ni we uzasanganya imitima ya ba data kuyabana bafite Bibiliya y'Ikinyarwanda ntabwo ibyo byanditswemo noneho hakaba n'igice cya kabiri aricyo kitureba ngo uwo ni we uzasanganya imitima y'abana kuyabase intumwa ibyo nibyo byanditswe mu Kinyarwanda ngo izasanganya imitima y'abana kuyabase ntabwo ari imitwe azasanganya ahubwo ni imitima umuntu kwizeza umutima we yose niyo mpamvu tugomba kujya muri icyo cyerekezo tukavuga ngo turi abahamya b'ibyo umwami ubwe yasezeranije ndetse n'ibyagombaga kubanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo kugaruka kwa Kristo kugaruka kwa Kristo umwami wacu kandi ubwo nibwo butumwa nyamukuru bwa ngombwa cyane muri iki gihe ngo kugaruka ku Mana kugaruka ku jambo ryayo ngo icyo ushaka kibe gisohore mu bahungu n'abakobwa b'Imana bose mwisi nkuko biri mu ijuru ubu ngubu ubushake bw'Imana busohore ahandi bose bazikurikirira bazanyura inzira yabo bwite bazaguma mu matorero yabo bazaguma mu nyigisho zabo ariko abahungu n'abakobwa b'Imana b'ukuri bose ntabwo bazasenga gusa ngo data watwese uri mu ijuru ngo izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe nibuze ubushake bwawe nibube mu isi nk'uko buba mu ijuru ariko ibyo bintu bizahinduka ukuri hamwe nabo muri bo banyuriyemo bihinduka ibifatika iby'ukuri ni ukuvuga guhamagarwa gusohoka itegurwa
et dans ce message de la fin des temps
ubutumwa bw'igihe kimiruka bukubiyemo byose kuvuga igice kivuga butumwa
la partie prophétique
kinyigisho n'igice cy'ubuhanuzi byose bikubiye muri bwo mu bibwirizwa bivugwa mu byamamazwa mu bibwirizwa dukeneye kumenyeshwa ibigizwe mu ijambo ry'Imana noneho umwami ubwe niwe utanga cyangwa se ugena ibituruka kuri ibyo niwe ubyishakira reka dusome mu byanditswe byera dusome muri Petero wa mbere igice cya kabiri uhereye ku murongo wa gatandatu kugera ku wa cumi Petero wa mbere igice cya kabiri uhereye ku murongo wa gatandatu ukagera ku wa cumi
que je pose en Sion une pierre choisie.
Ngo kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Sioni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Muretse gato hano
celui qui met sa confiance en lui ne sera pas confus.
Ngo kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Muvuge muti amina. Uko niko byanditswe kandi uko niko biri kandi uko niko izahora.
Qui met sa confiance en lui la précieuse pierre angulaire, celui qui met sa confiance
en Jésus-Christ. Imfuruka wiringira Yesu Kristo umukiza ntabwo azakorwa n'isoni. Ninde takomeza umurongo wa karindwi nuko rero mwebwe mufite ukwizera nimwe mwahawe ibyo by'igiciro cyinshi koko naho ubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Aha naho twahagarara gato. Bamwe ni abizera n'abizera ibyiringiro byabo biri mu mwami, abandi n'abatizera bazakorwa n'isoni kuko batizera. Ukokomeza tukomeze ku murongo wa munani. Nko nibuye risitaza n'urutare rugusha basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi aribyo bagenewe. Uko kutumvira niko bagenewe. Aha naho hari ikintu dukwiriye kuvuga mu kutumvira kwabo basitara mu kutumvira kwabo bene data rushiki banjye kwizera no kumvira birajyana kuva ku itangiriro biragendana kutizera no kutumvira
la paire und brüder und qui périt wenn dann noch geschrieben et frères et sœurs quand donc il est écrit
yahamagarira kurimbuka nibirimbura iyo handitswe iyo dusomye ibyanditswe bireba abatizera ibyo bagenewe biratubabaza biteje agahinda kubona ko batizera mbese Imana ntabwo ari iyo kwizerwa mbese ijambo ry'Imana si iryo kwizerwa ntabwo ikwiriye kwizerwa se biriya ntikwiriye kwizerwa agakiza gucungurwa mbese si ibyo kwizerwa mbese ibyo Imana yaduhereye muri Kristo si ibyo kwizerwa wizera nde wowe njyewe nizera Imana kandi abizera b'ukuri bizera Imana uramuyizeraga Imana abizera b'ukuri bizera Imana bizera gusa ibyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo niyo mpamvu batazakorwa n'isoni dukomeze ku murongo w'icyenda ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe muri urubyaro rwatoranijwe ni komedi faransa avuze ubutambyi abatambyi b'ubwami cyangwa se ubutambyi bwo mu bwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye n'imirimo yayo ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo itangaza umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe ibi biri kubwirwa abizera noneho muri urubyaro rwatoranijwe muri ubwoko bwatoranijwe mwagiriwe ubuntu n'Imana mumaze kwemera kubwo kwizera ibyo umwami yaduhaye muri ntabwo ari ngo muzaba muzabiba muzahinduka oya ntabwo muzabiba umunsi runaka mwamaze kuba kuko muri abana b'Imana muri abahungu n'abakobwa b'Imana muri ubwoko bwatoranijwe muri ishyanga ryera ubwami bw'abatambyi bw'Imana yacu ndabinginze ibi mubyemere mu kwizera ubuzima bwanyu mu butambire mu bwegurira Imana muce bugufi munsi y'ikiganza cy'imbaraga cy'Imana mwihane mwaturire umwami ibintu byose bitatunganye imbere y'amaso yayo muce bugufi muname imbere yayo muhindukirire muhinduke mumwakire mumwemere umwami wacu n'umukiza wacu ngo nibwo ngo abamwemeye bose nibwo hasohora ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abizera izina rye
Je suis convaincu que quiconque
nizeye rwose mpamijwe rwose ko umuntu wese wizeye Imana ari mu itorero ry'abana b'imfura ari mu bantu bashobora kubona itegurwa ryabo kubwizamurwa kubw'ubuntu bw'Imana ibyo mubyemere kandi mushimire umwami kubw'ibyo dukomeze noneho umurongo wa cumi kera mwebwe ntimwari ubwoko ariko none ubu muri ubwoko bw'Imana kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe mwahawe imbabazi z'Imana. Icyubahiro n'ishimwe bibe iby'Imana yacu. Kera ntago twari ubwoko bwayo, ariko noneho turi abahungu n'abakobwa b'Imana nzima. Bakundwa b'inda tabashiki banjye, Imana yaduhaye amasezerano reka tubivugane agahinda gakomeye. Mu matorero yose bakomeje uko babikoze mu myaka myinshi yashize, ibwiriza bimwe bose barasenga ngo data twe turi mu ijuru, bose bumva bihagije. Ariko abagiriwe ubuntu n'Imana by'ukuri bose babona bakamenya bagahabwa ku giti cyabo amasezerano, isohorwa ry'amasezerano y'Imana ari gusohora ubu ngubu mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, bakabihabwa ku giti cyabo, atari uguhindukira gusa, atari kuvuka ubwa kabiri gusa, atari guhindurwa abashya gusa, atari kuzura umwuka wera byonyine, ahubwo nanone n'ibindi byose bijyanye n'ibyo ibyo umwami yaduhaye kubw'ubuntu bwe. Dushobora kugira uwo mwitozo. Reka mbivuge nongere mbivuge. Abana b'Imana b'ukuri ni abana b'isezerano, nk'uko Umukiza yari yarasezeranijwe mu gihe cy'isezerano rya kera cyose, kandi ko amasezerano yose yamurebaga yasohoye misohoreye muri we ndetse agasuhuzwa nawe, ni nako turi abana b'isezerano twizera ijambo ry'isezerano kandi twemere byose ibyo Imana yaduhaye kubw'ubuntu. Ariko noneho by'umwihariko ku bijyanye n'ubukozi bwa Mwenedata Branham, dukwiriye kubisubiramo kenshi muri buri kibwiriza. Mu gihe cyacu, muri iki gihe cyacu, Imana yakoze ibintu bikomeye, ibitarakozwe mu myaka 2000 ishize. Ibyo byabaye, byasohoye mu gihe cyacu. None kubw'ubuntu Imana yanyemereye kuba umuhamya ubyirebera, akabyumvira n'amatwi ye iby'ubwo bukozi bwasezeranijwe bugashyirwaho n'Imana, ndetse ikabuha umugisha. Nkaba umuhamya mu gihe cy'imyaka 10, ni umuhamya wabibonye n'amaso, akiyumvira n'amatwi ibyo Imana kubw'ubuntu yakoze mu gihe cyacu. Dukomeze n'ibindi byanditswe, dusome muri Timoteyo wa mbere igice cya kabiri duhere ku murongo wa 5:5 kugera ku wa 7. Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa mbere kabiri umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Kuko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Niwe witangiye kuba incungu y'abantu bose, ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Ubwo buhamya nibwo nicyo cyatumye shyirwaho kuba umubwiriza n'intumwa. Ndavuga ukuri simbeshya, ngirwa n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ukuri. Pawulo yari afite umuhamagaro wo mu buryo butaziguye umurimo yahawe mu buryo butaziguye yarazi inshingano cyangwa se ibyo agomba gusohoza bakunda n'inshuti banjye yarazi ko tugomba kumenya ko umwami ubwe niwe uhamaga niwe utuma agahatanga inshingano n'amabwiriza nyayo y'ibikwiriye gukorwa icyo kintu nicyo nyamukuru noneho Pawulo abivugana ishimwe yuko yashyizweho n'Imana agirwa umubwiriza n'intumwa ngo atange ubuhamya mu gihe cyagenwe n'Imana kugira ngo yigishe byose kandi umurimo we nyamukuru wari uwo kubwira amahanga kubwira amahanga ashobora kuvuga ngo yakiranukiye umurimo yahawe rwose inshingano yahawe n'Imana yahawe n'Imana ubwayo kubw'ubuntu yabikoze mu buryo ukwiriye bwiringirwa ibyo ni nabyo mwene data Branham yakoze Imana tugiriye ubuntu natwe muri iki gihe twavuga ngo umurimo w'Imana wakozwe rwose neza neza nk'uko Imana ibishaka kandi abahungu n'abakobwa b'Imana bose intore zose zabonye zagize umugabane mu byo Imana iri gukora none reka twongere dusome muri Timoteyo wa kabiri noneho igice cya kane duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatanu ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye mu gihe kizaza ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhane uteshe uhugure cyangwa ugarure abantu kuri gahunda ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibanezeza bazigwiriza abigishwa bahuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma bakundwa bene data n'inshuti banjye kuri aya magambo ntabwo ari ngombwa ko tuvuga byinshi kuri byo amatorero menshi abagore n'abagabo barigishwa baratozwa bose barigishwa mu matorero bose hose hariho bafite uruhimbi rwo kubwiririzaho bafite amaseminari bose bagomba kwiga ariko ikibazo ni mbese ukuri kuri he bakundwa ibi byanditswe byabwiwe mwene data Branham n'ijwi ryumvikana inshuro eshatu abwirwa ngo soma ibyanditswe muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane ngo kandi ukore umurimo w'umuvugabutumwa bwiza mbese twavuga iki kuri ibyo byose umwami yashatse yemeye ko byose bivugwa kandi ko umurimo usohozwa ukorwa mbega uko nanjye mfite ishimwe rikomeye njyewe mwene So Frank muri iri jambo ry'ibyanditswe nategetswe kurisoma mbibwiye n'ijwi ry'imbaraga navuga nti iri rushaho gukomera kumpata nambwiye n'ijwi ry'umwami nti haguruka usome muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane hariho ibintu byinshi umwami yakoze rimwe na rimwe ushobora no kwitiranya itariki amatariki byabaye ari byinshi ariko umwami azi byose azi ibigenderewe ni ukuvuga kubera ko ikigendere ni uko ijambo ryayo muri iki gihe ryamamazwa mu kuri ko inyigisho zigishwa nubwo inyigisho zakwigishwa iryo ni bumoso z'ibinyoma ibyo nta kundi turabibona ariko inshingano zacu ziguma ari izo kubwiriza ijambo ryera reka tubisubiremo ibyanditswe muri Bibiliya byonyine nk'isezerano nk'amasezerano y'Imana ibyo byonyine bireba itorero rizima ibyo bireba abahungu n'abakobwa b'Imana byonyine abandi bose bashobora kwizera ibyo bashaka baganakora ibyo bishakira ariko niyo tuvuga ko turi itorero ry'Imana nzima kwizera kwacu kugomba guhura ni biri mu byanditswe niyo mpamvu umwami wacu yashoboraga kuvuga ndetse ahubwo yanavuze ati unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga ntabwo ari ibyo amatorero avuga cyangwa ibyo abantu bavuga ahubwo icyo ibyanditswe bivuga niko rero twizera neza nk'uko ibyanditswe bivuga reka twongere dusome hepfo muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane noneho dusome umurongo wa gatanu ariko wehoho wirinde muri byose wemere kurengana ukore neza umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza bw'agakiza usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana nibyo kuri aya magambo nasubiza uretse kuvuga nti mwami mukundwa wowe wampamagaje ijwi ryumvikana warampamagaye urantuma kugira nsohoze namamaze ubutumwa bwa nyuma ku isi yose ungirire ubuntu nanjye mbashe kuvuga nti mbashe kuvuga ibyo wavuze mu ijambo ryawe byonyine ndashaka kuzasangwa nk'umugaragu wiringirwa ngabura ijambo ry'ukuri ugabura ibyo kurya maze na bene data bose bari mu murimo wo kugabura bagire umugabane wo kugabura ibiryo by'umwuka biboneka mu ijambo ryera ryahishuwe kugira ngo itorero rigarurwe mu murongo mu nzira nk'uko mwenedeza Branham yabibonye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane yuko itorero ryari ryataye inzira ryavuye mu ntambwe buri wese agenda mu ntambwe ze uko yishakira ariko hanyuma anabona uko umugeni yagarutse uko yagarutse mu murongo hanyuma y'umuhamagaro hanyuma yuko ijambo ry'Imana ryera ribwirijwe
Il s'agit de la confirmation, de la conformité totale.
Niki kiri mu ijambo ry'Imana nuko ibintu bihuza n'ijambo ry'Imana ryose bigahuza n'Imana turasoma muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane umurongo wa cumi na gatandatu Timoteo ya kabiri igice cya kane umurongo cumi na gatandatu na cumi na karindwi.
Lors de ma première défense en justice,
mu ibaruwa ryanjye rya mbere nta wampagarikiye, ahubwo bose barampanye. Ni Imana ntikabibabareho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye, arankomeza, ampa imbaraga kugira ngo ubutumwa bwiza bw'agakiza bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije abanyamahanga bose babwumve. Uko niko kubw'ubuntu niko nakijijwe akanwa k'intare. Ni koko abo mu isi yose nibaza ko babyumvise. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda, Satani yashatse kundimbura no kurimbura umurimo w'Imana. Abo mu isi yose nibaza ko babyumvise ko bene data bose bampanye, bansize, nta n'umwe ubaye umwiringirwa kuri wangumaranye. Havuyemo mwene data mukundwa Leonard Rus na mwene data Schmidt, ari nabo umwami ubwe yambwiye n'ijwi ryumvikana kandi rikomeye. Umwami ambwira ati, mugaragu wanjye nshyiriraho Rusi nk'umusaza, iruhande rwe ushyireho Paul Schmidt. Ibyo ni byo nakoze, kandi aho bene data babiri bagumye ari abiringirwa no mu gihe abantu bose banteye umugongo. Ariko icyo si cyo cyangwa ubungubu, ariko Imana yabaye iyo kwiringirwa, kandi ubu iri kujyana ku musozo umurimo wayo binyuriye mu bibwiriza. Byose ubu biri kugana ku iherezo. Ubu byose biri kugarurwa, biri gusanwa. Byose biri kugaruka uko byahoze mu mwimerere wabyo. Nta nyigisho n'imwe y'inyamahanga, nta gitekerezo na kimwe cy'umuntu. Ibyanditswe gusa mu nyigisho z'intumwa, kandi koko nk'uko umwami ubwe ari we wahamagaye, utanze umuhamagaro, ni nawe uba maso, akabera maso abo yahamagaye bose, ndetse akanabera maso ijambo ryayo, kugira ngo kubw'ubuntu dukomeze kuri kuryamamaza. Niko bakunda n'abafite banjye, nk'uko ari ukuri ko mwene data Branham byibuze inshuro umunani yasubiyemo mu byo yasubiragamo ibyo yabwiwe tariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu mirongo itatu na gatatu, asubiramo yuko ubutumwa azazana buzabanziriza ajyana buzabanziriza kugaruka kwa kabiri kwa kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nk'uko Yohani Batiza yazanye ubutumwa bubanziriza yaje abanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo, ni nako ubutumwa bwa nyuma tubwita ubutumwa bw'igihe cy'imperuka. Ubwo butumwa nabwo burabwiriruzwa kubw'abahungu n'abakobwa b'Imana bose bashobora gusenga mu kuri bati, data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahe, yubahwe. Mureke ngumaho akanya gato. Data uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Izina rya data ni irihe? Ni ryari igihe byavugwaga mu nshingano z'ivugabutumwa zatangwaga ngo mubabatize mu izina rya data ry'umwana n'umwuka wera? kuko tuzi yuko Imana yacu yishuye nka data ari mu ijuru, maze mu mwana wayi wabyawe nayo wenyine umwami wacu mu isi ikigaragaza. Nuko noneho hanyuma mu itorero akihishura nk'umwuka hagati muri twe, ariko ari imwe, ariko mu isezerano ryo mu isezerano rishya dufite iri zina rya Yesu. Mu giheburayo bandika Yahwe, ariko munsi y'ijuru nta rindi zina abantu bahawe bashobora gukirizwamo, bashobora kubatirizwamo, bashobora gukiramo uburwayi, gukizamo uburwayi, bashobora guhabwamo umugisha. Nta rindi zina ritari izina ry'umwami Yesu Kristo. Data basekuru b'itorero bakoze iki? Ntibagize guhishurirwa, ndetse n'ibyanditswe muri Matayo 28 ntabwo babisobanuye neza nk'uko byanditswe mu nyandiko z'umwimerere, kuko mu nyandiko z'umwimerere handitsemo ngo babatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Rwose dushimira Imana n'umutima wose. Nishaka kuvuga aya magambo ko nta hantu na hamwe mwabona umugisha utandwa mu butatu, ahubwo ni umuvumo gusa uza ugeretse ku wundi. Kuva mu mwaka wa 331 Abayuda bavumwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, bose barabavuma bakoresheje iyo mvugo y'ubutatu mu ntambara ngwizabaye zo kwica. Ni imivumo yagiye ivugwa mu butatu mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, bavugaga batangaga baravumaga nta nshuro n'imwe higeze hakoreshwa iyi mvugo y'ubutatu mu matorero ya kera ngo batange umugisha. Sinzi ukuntu ubu ngubu babigenza, ariko izina ry'isezerano rishya, izina ry'isezerano rishya ngo ni uzamwite Yesu. Icyubahiro, ishimwe bibe iby'umwami. Imigisha yose ya vuzwe mu isezerano rishya, agakiza, gukira uburwayi, kubohorwa, gucungurwa, gukizwa, byose byabaye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Buri mubatizo w'amazi wose, ibyakozwe n'umwaka 2:38, ibyakozwe n'umwaka 8:16-17, ibyakozwe n'intumwa 10:48, ibyakozwe n'intumwa 19:5-6, Aroma 6:3. Mana yanjye iri mu ijuru, ninde uzasubira gusoma Bibiliya? Ninde uzakuraho umuvumo wazanywe n'ubutatu? Imana ntabwo ari Imana igizwe n'Imana eshatu zihoraho. Umwana ntabwo yigeze abyarwa mu iteka. Mu by'ukuri dufite isezerano rishya ngo nimusohoke muve mu buretwa bw'i Babuloni, bohorwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nta nshuro n'imwe imvugo y'ubutatu yigeze ivugwa cyangwa ikoreshwa n'umuntu w'Imana, ntabwo iboneka no muri Bibiliya. Mbese ni iki kindi twavuga? Umwanya wacu urarangiye. reka tuvuge muri make ikigenderewe iherezo ry'ibihe riri ku muryango wacu uri bugufi cyane. Ibyo umwami ihanuye byose biri gusohora kuri Isirayeli. Yerusalemu havugwa muri Bibiliya inshuro zirenga 800 byose biri gusohora mu isi mu mahanga, kandi ngo izagera igihe nk'uko ijambo ry'Imana ryaturutse i Yerusalemu mu gihe cy'intumwa kuri Pentekote rizongera rituruke rivugirwa i Yerusalemu, kuko handitse ngo umugambi w'agakiza w'Imana uzasohora. Ariko bwa mbere imitingito, inzara, ibyorezo, ibyago bimwe bihere kimwe kigaherekeza ikindi, ibintu byose bagutyo. Ariko uburyo bugaragara ibintu byose byarahindutse. Ariko abizera b'ukuri bo bafite icyerekezo cya Bibiliya, bazi igice tugezemo icyari cyo, kandi bashobora kubura umutwe kubera ko tuzi rwose ko gucungurwa kwacu kwegereje. Kwerezo turangiza ndibutsa mukwibutsa iyi gahunda yuko abantu bizeye bose ubutumwa bwa nyuma bw'ijambo bizera ibyanditswe gusa, nk'uko Pawulo yashoraga gutanga ubuhamya ngo kubw'umurimo we ijambo ry'Imana ryamamajwe, yabwirije byose byabwirijwe, nta kintu na kimwe kibura kubwiriza byose, twamamaje byose, inama z'Imana zose, kandi ab'Imana bose bumva ijambo ry'Imana. Bamwe barasitara bakagwa kubwo kutizera kwabo no kutumvira kwabo, abandi bo barashikama bakema bakubakwa mu kwizera no mu kumvira.
La période la plus importante
ni igihe cyangombwa cyane mu mateka ya muntu yose, ni igihe cyangombwa nyamukuru cy'itorero ry'Imana nzima, kandi ufite ugutwi ko kumva niyumve, yumve icyo umwuka abwira itorero avugira mu ijambo ryayo. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi by'umwihariko bene data bose bakora umurimo wo kugabura iby'Imana mu mahanga yose no mu ndimi zose. Uyu munsi sinatanze indamutso, hari indamutso nyinshi cyane, hari umubare muremure w'indamutso zavuye hose, kandi turanezerewe kuba twunze ubumwe n'umwami, kandi tukaba twunze ubumwe bamwe ku bandi. Imana yacu ihabwe icyubahiro iteka ryose, haleluya, amena. Duhaguruke hanyuma mwizeta bolg adusengane hamwe. Data uri mu ijuru, turagushimira n'umutima wose kubw'ijambo ryawe ry'igiciro tumaze kumva. Ijambo ryawe ni ukuri, byose bizashira, byose bizarangira, ariko ijambo ryawe rihoraho iteka ryose. Turagushimira kuba dushobora kongera kumva iri jambo ubu, rikatubwira, rikadutegura kutegurira kuza kwawe kuri bugufi. Turagushimira kubwa byose mu izina ry'igitangaza rya Yesu, amen.
ma marche viendra à sa fin. Je ferai des bruits par la gloire le matin céleste dans la gloire. Oh, quel grand don! J'ai un Christ, car il demeure une place là-bas est préparée pour moi. Au-dessus des nuages, dans la gloire, j'ai une demeure, une maison céleste. Au-dessus des nuages. Maintenant en espagnol. Maintenant en espagnol. Le cœur, le refrain. Même si ici sur terre, je suis épuisé, je sais que mon Sauveur me soutient, que je tiens à mes côtés. Oui, sur, par tous les chemins, la bénédiction de Dieu me conduit, jusqu'à que je voie Jésus au-dessus des nuages, bien plus loin. Au-dessus des nuages, dans la gloire. J'ai une place, une demeure céleste, au-dessus des nuages. Le refrain, maintenant chanté en espagnol. J'ai une demeure céleste, au-delà des nuages. Écoute, ton Sauveur t'appelle, son cœur te désire, il veut te sauver pour l'éternité, glorieusement. Bientôt Jésus revient. Alors tous ceux qui lui obéissent, il les prendra auprès de lui, au-delà des montagnes. Alléluia. Au-dessus des montagnes, des nuages, dans la gloire, j'ai une place, une demeure céleste, au-delà des montagnes, au-delà des nuages. Au-delà des montagnes. Amen.
Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana ku ijambo ry'igiciro tumaze kumva. Turashimira Imana ko twamenye turo konse de Dieu, twamenye inama zose z'Imana. Mwene Data yari havuga ko turi mu bagiriwe ubuntu muri ino generation, muri kino gisekuruza turimo, ko twahishuriwe ijambo ry'Imana ryose. Imana ishimwe kandi biherwe icyubahiro. Nta kindi dushigaje atari ukwitegura kugira ngo dusanganire Umwami. Imana ibahe umugisha kandi dushoboze kurigenderamo. Dushoboze kugendera mu kuri kose, nk'uko intumwa zagendaga abariko natwe tugenda mana ibaho umugisha turafite bene data badusuhuje hari mwene data baguma Tuesday hari mahirwe Esther murangira Innocent Benediction Nibizi Branham Matayo Nibizi Bizimana Sharon hariho na bene data bo muri Assemblée Chrétienne de Bunyore aho ni muri Congo turafite kandi mushiki wacu Pascasia aravuga ati ndasaba inkunga y'amasengesho kuko ndwaye turamusengera hanyuma aba bene data natwe turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo natwe turabasabira umugisha amen turasenga mu kurangiza Mwami Mana Yesu Kristo turagushimira ku buntu twagiriwe bwo gushobora gukorana ubiteka Mwami Mana ngo twumve ijambo ryawe Seigneur Jesus Mwami Mana papa turanezerewe nk'umugaragu wawe Dawidi mwami bavugaga ati ndanezerwa iyo bambwiye kujya mu ngoro y'Uwiteka Mana nzima papa natwe Mana nzima twari tunejerejwe no kuza kumva ijambo ryawe mwami ridutegura Uwiteka mwami Mana tumaze kumva rero mwami ijambo rizima tumaze kumva mwami ijambo wahaye abagaragu bawe Seigneur Dieu Uwiteka mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Eternel Dieu turagushimira mwami kuba turi mu bari kumva ubutumwa bwiza turagushimira kuba turi mu bari kumva ukuri kose Uwiteka mwami turagushimira mwami ko wadukuye ibaburoni habi turagushimira mwami ko wadusohoye mu madini atandukanye Uwiteka mwami Imana tugahishurirwa uko kuri mwami ishimwe n'icyubahiro bikugarukire Eternel Dieu turagushimira kuri uru rukundo wadukunze Eternel Dieu Mana nzima papa turagusaba uduhe rero imbaraga zo gushobora kugenda nkuko iri jambo ryawe rivuga mwami Mana nzima papa que nous vissons dignes de l'évangile Seigneur Dieu Uwiteka Mana nzima uko ijambo ryawe rivuga aba ariko turigenderamwo Eternel Dieu uhoraho Mana nzima uzabukoze Yesu papa mwiza turazi yuko nta gihe gisigaye mwami ukagaruka Uwiteka mwami Imana ndakwinginze mwami Imana papa turebe ko Seigneur Jesus twiteguye turebe ko mwami ntacyo tubura mwami Mana nzima buri wese umuhe kwisuzuma Eternel Dieu kugira ngo mwami Imana turebe koko ko nuza tuzaba turi mubo uzazamura Eternel Dieu urakoze Uwiteka mwami Imana kuri no jambo uhumugisha abana bawe bari kurikiye Uwiteka mwami Seigneur Jesus turakwereka ibi bihe turimo Uwiteka mwami Imana twari twagushimiye Seigneur Jesus ko twari twasubiye guterana Uwiteka mwami Imana ariko Mana nzima kino kiza Uwiteka mwami Imana cyakomeye mwami cyakaze Uwiteka mwami Imana ariko Seigneur Jesus tuzi yuko ushobora byose mwami tuzi ko kitakurusha imbaraga Eternel Dieu twari tunejejwe mwami no kuba turi kumwe na bene data twari tunejejwe na communion twari turimo mwami Uwiteka Mana nzima papa turagusaba Uwiteka mwami turakwambaje Uwiteka Mana nzima usubire kudufungurira imiryango Uwiteka Mana nzima dushobore guterana nkuko bisanzwe Yesu Kristo uhoraho Mana nzima uzabukoze Yesu mwami Imana papa tuzi yuko uri Imana ikomeye Mana nzima papa tuzi yuko uri umufasha atabura guseruka mu byago no mu makuru turagusabye rero mwami seruka Uwiteka mwami Imana seruka dusure guterana seruka dusubire gufungurirwa mwami uhoraho mana nzima uzabukoze eternel dieu twari turi mu bihe byiza uwiteka watugendereraga mwami mana seigneur jesus turagusabye uwiteka subira ufungure mwami kuko birashoboka urabishoboye mwami uwiteka uzabukoze yesu mana nzima eternel dieu turagushimira kuri ubu buryo waduhitiyemo mwami mana seigneur jesus turi kumva mwo ijambo ryawe eternel dieu mana nzima papa turibuka ko isirayeli wari warayihaye imiji yo guhungiramo eternel dieu mana nzima papa natwe turagushimira kuri uyu muyoboro ukoresha uwiteka mwami tukumva ijambo ryawe eternel dieu ndagusabye rero mwami mana ndakwinginze uduhe kuba abana b'abanyabwenge seigneur jesus uko utuyoboye abari ko tugukurikira uwiteka mwami mana uhoraho mana nzima uzabukoze yesu fasha bene data fasha bashiki bacu mana nzima oh papa seigneur jesus nami ntihagire ujya mu bye mwami ntihagire uwiteka abasubira mu mibiri mu mirimo yo mwisi mwami ariko yesu kristo tugukurikire mwami uko utuyobora eternel dieu inzira utwerekezamwo abariyo ducamwo yesu kristo uhoraho mana nzima uzabukoze mwami kuko wewe ntushobora kureka gutegura ubwoko bwawe mwami seigneur jesus kuko mana nzima tugushimira ibihe byose twari tumaze uwiteka mwami mana ntabwo twigeze tubura ibyo kurya mwami ntabwo twigeze tureka kumva ijambo ryawe mwami mana nzima papa kuko hari abo watumye seigneur jesus kuko mwami uratwitwararika eternel dieu dusabiye umugisha rero mwami abagaragu bawe mwami dusabiye umugisha intumwa zawe uwiteka dusabiye umugisha buri gikoresho cyawe ukoresha eternel dieu uhoraho mwami uzabukoze yesu umugisha bene data baba bari kuri technique seigneur jesus urazi nabo uburyo bitangamo wehe urabizi kuturusha uwiteka mwami mana nzima papa nta mukozi ushobora kubura ibihembo uwiteka turagusabye ubibahembere yesu kristo mwami uzabukoze yesu ubibuke ubahe umugisha n'imiryango yabo yesu kristo mana nzima papa urazi uburyo bitanga kurusha uko twe tubizi mwami ubibahere rero umugisha yesu uwiteka uzabukoze mwami seigneur jesus mushiki wacu pascasia ararwaye uwiteka mwami mana turazi ko uri umuganga ukomeye uwiteka mana nzima turagusabye umukize yesu urazi icyo arwaye uwiteka mana nzima umukize rero umugenderere umugire neza mwami turakwereka n'abandi bene data bose mwami baba bafite imitwaro seigneur jesus ari abarwaye uwiteka ari n'abafite ibindi ku mutima bibavunnye mwami nabo turabakwereka eternel dieu turagusaba mana nzima abo bose bari gushaka mu maso hawe mwami mana abo bose uwiteka bari gushaka gutegurwa eternel dieu ubagenderere mwami abo bose bafite inzara n'inyota by'ijambo ryawe mwami ubagirire neza ubibuke yesu kristo uzabukoze mwami mana nzima eternel dieu turazi ko nta gihe gisigaye yesu kristo ndagusabye rero mwami ndakwinginze utugire neza eternel dieu mwami mana papa tumeze nk'abana b'imfura yesu kristo ba isirayeli mwami bamaze kumva mwami ko umumarayika azaza kurimbura abana b'imfura ba egiputa seigneur jesus weho mwami hari icyo wari wavuze uwiteka kuri isirayeli mwami wari wavuze mwami ko idwave aplikero san ko bagomba mwami mana ko bagomba gushyira amaraso mana nzima kubishima ryango mana nzima uwiteka papa mwami mana turagusabye seigneur jesus natwe mwami mana turebe yuko rosan est appliqué, éternel Dieu. Uite kamana nzima, uzabukoze Yesu. Nta gihe gisigaye mwami Imana. Seigneur Dieu papa, ngo hagiye kuburubanza uwiteka mwami kubatakwizeye Seigneur Jésus. Oh papa, turagusabye rero mwami Imana papa, utugenderere mwami Imana. Seigneur Dieu, turagusaba imbaraga Yesu Kristo. Uhoraho uzabukoze mwami. Ushimwe rero mana nzima kandi uhabwe icyubahiro. Komeze kubana n'abana bawe mwami, ubane n'itorero ryawe Eternel Dieu. Turagusabye mwami, ukomeze kwita ku murimo wawe mwami, ukomeze gushyigikira abakozi bawe mwami, ushyigikire abana bawe Eternel Dieu. Ubaneshereze Yesu Kristo, uzabukoze mwami. Turakwereka mwami n'abatabona Eternel Dieu. Turakwereka Seigneur Jésus n'abafite intege nke Eternel Dieu. Turakwereka mwami Imana n'abo umwanzi agenda Seigneur Dieu papa anyaga ukuri Eternel Dieu. Turagusabye nabo ubagenderere Yesu Kristo. N'abataramenye ukuri turabakwereka mwami nabo ubagenderere Seigneur Jésus. Uwiteka uzabukoze mwami. Urakoze rero Yesu Kristo. Wibuke abera bose aho bari, aho batandukaniye mu bihugu bitandukanye mwami. Uwiteka uzabukoze Yesu. Ishimwe rero n'icyubahiro bikugarukire Yesu. Urakoze papa, dusabe byose twiringiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.